Alianza kale zamani zile. Aliyeumba ni Mwenyezi, ni zawadi yetu sote tupendane. Nikitazama yako macho, nahisi upendo moyoni mwangu. Nashukuru Mungu wangu kunipa wewe zawadi yangu. Zawadi yangu, ana meta meta zawadi yangu. Mrembo wangu, ana meta meta mrembo wangu.
Oh, zawadi yangu, ana tisha tisha zawadi yangu. Mdosi wangu, ana tisha tisha mdosi wangu.
Basi songea tucheze ma, tushukuru Mola tucheze ma. Songea tucheze mama, tushukuru Mola tucheze ma.
Songea tucheze ma, tushukuru Mola tucheze ma. Songea tucheze papa, tushukuru Mola tucheze ma.
Nitakupenda, milima na mabonde tutaenda. Sitakutenda, nitakulinda siku zote za kalenda.
Nilichotafuta nimepata, wacha dunia ishuhudie. Nimeahidi sitakuacha, milele yote nivumilie.
Zawadi yangu, ana meta meta zawadi yangu. Mrembo wangu, ana meta meta mrembo wangu.
Oh, zawadi yangu, ana tisha tisha zawadi yangu. Mdosi wangu, ana tisha tisha mdosi wangu.
Basi songea tucheze ma, tushukuru Mola tucheze ma. Songea tucheze mama, tushukuru Mola tucheze ma.
Songea tucheze ma, tushukuru Mola tucheze ma. Songea tucheze papa, tushukuru Mola tucheze pa. Never go away from me, no no. Away from me, no no. Never go away from me, no no. Away from me. Never go away from me, no no. Away from me, no no. Never go away from me, no no. Away from me.
Zawadi yangu, ana meta meta zawadi yangu. Mrembo wangu, ana meta meta mrembo wangu.
Oh, zawadi yangu, ana tisha tisha zawadi yangu. Mdosi wangu, ana tisha tisha mdosi wangu.